manzinte ngibagitsa babu manzinte ekwa manzinte ngizomthatha babu manzinte
bathala
Penalty, I said, then I went out.
Yeah.